Love your hustle factually.
Kodi zina amba ndani
kaya
ana ziganiza ndani
kaya
ana kala pasi ngulingalira kuti tidzepanga ndani zore nyuzirizire ndinkani hu nchiye wandi ndani watidzire ndichani chima kala chiri chani kodi kuma moa kuwana yambita nda
na moya zangu
kuti sime gome imafunikila ndiwo mpaka kuti pink slim mucheche wankuonda panzi imafata ikufunikila medo pena pake zima opsha zina zizima dabwita Heidi atinkubisa Agri atinkunyasa anapezeka alingalila kuti Malawi akale nyasa panzi imazipweketa koma life zima kometa anvekele kuti kuyambila lelo kuno kukhala kunzimba uku kukhala kunkhatabe ikhala salima kuti tipese chakudya titsipita kumunda kukukalima light ukhala kuwala night ukhala tidima
amwene mukungaze
iwe sindikungaza wamva izizi timazipweketa koma zambili tinazipeza wamva kuti tidziwo chankhuni tigawo chankhuni zikhala makala kuti munthu ukakalika ulaka kuganda kukhala kukala kodi zinayamba ndani anaziganiza ndani anakhala pasi nkulingalira kuti tidzepanga ndi ndani zore nyuzirizire ndinkhani hu nchiche wandi ndani watidzire ndichani chimakhala chiri chani kodi kuma moa kuwana yambita nda
na moya zangu
kuti sime gome imafunikila ndiwo mpaka kuti pink slim mucheche wankuonda
nda
panzi imafata ikufunikila medo odi tipange mbaula tidziphikira chakudya tatopa nawo mafuwa panya ya utsi tisi yakudya analingalira ndani kuti tingathe kudya chigumu anaganiza ndi ndani kuti dzina likhale chigumu you know this is not a good that we don't remember them everybody is busy that we are forgotten them I am like a tijala telling you to remember them simolo simolo things swing like a telala ndi nthawi yoti achinyamata tiyambe kuganiza mwachikulu zazingono zomwe tingayambise zizingathe kusisa chigulu mena napangira John Chilembwe panopa talenti ufulu musalembane ndi social media akupanga dola nda azungu kodi zinayamba ndani
kaya
anaziganiza ndani
kaya
anakhala pasi nkulingalira kuti tidzepanga ndi ndani zore nyuzirizire ndinkhani hu nchiche wandi ndani watidzire ndichani chimakhala chiri chani kodi kuma moa kuwana yambita nda
na moya zangu
kuti sime gome imafunikila ndiwo mpaka kuti pink slim mucheche wankuonda panzi imafata ikufunikila medo
Amwene mmene kulile kunomu kukhale kulikoma ona bwa sinanga kuli zokometsetsa nderi ndoti kukhale kulikoma momwemo nanga tipange bwa tinakati kuzuna koma silumveka bwino
zscoop.com